ngezeho mugabo itamonone yewe muntu imana ndayisiraguhenda iraguyishugayo kugira ngo utazayivemo iragutembereza we ati ni mu maja mbere jambo rikugezeho mugabo itamonone we
Abamarayika bacuranga indirimbo nziza z'agahozo Anu kamisi mifumo Wakuchulangi misumari.